Brain bang bang na mi head. Chanel.
Yeah, my phone not a
jazz na ye. My phone not a jazz na ye. I know my dana na ye. Na yes, I'm a ziwa gale. Penam tima uma wawa. Aga kumbuka bazana. Chikonde chomo kapasana. Aga kumbuka bazana. Chomo ya phone and the one chance. Siku tia magona. Chomo ya phone and the advice. Mundu ama sinda. Iwo samutuluke, usamutuluke, usamutuluke so. Chonda umpuzise, umpuzise, umpuzise. Kachikondiga kana muyanja. Iye kana muyanja. Kachikondiga kana muyanja. Iye kana muyanja. Sachikondisi sina muyanja. Iye sina muyanja. Sachikondisi sina muyanja. Iye sina muyanja. Iwo samutuluke, usamutuluke.
Satela de mazion kamunyadila memories cannot fade away. I know you pray to God for a getaway. I know you wish you stayed away. Should've never met her, should've stayed far away. But any chance, pano saku yango banga fasting. We learn through mistakes, mwi kenkati. Kumu you wala should be the last thing. Forgive and forget, that's what she's asking.
Iye gana muyanja. Kaji kondiga gana muyanja. Iye gana muyanja. Sajikondisi sina muyanja. Iye sina muyanja. Sajikondisi sina muyanja. Iye sina muyanja. Iwo samutuluke, usamutuluke, usamutuluke so. Chonde tampuzise, umpuzise, umpuzise ko. Chondo samutuluke, usamutuluke, usamutuluke so. Koma tampuzise, umpuzise, umpuzise ko.
Music on Sorato.